Yes, boss.
The universe.
Mimi, na wewe, tutapendana milele, daddy.